Bless Touch.
Baba. Baba.
Capone Production.
I call him Yahweh. Katonda on pieces awanji kwemukama katonda wensi.